DenHouseNavier.com.
Winnie Beats go crazy.
I know not chongo. Yo boy, yo maps. Let's get them.
Nole fire ukese na wano bete tine kumisha. Bashi ya makale mampara. Nole fire ukese na lupano bete tine kumisha. Teti, teti. Nole fire ukese kunganga. Mukawe ukese nifimanga. Lole a kaya champagne.
Tisunga kome. If you want it on us, paka ukote. Tawa concession olo miala ushombe. Ofo nchudilo wishing anga fiani fiobe. You don't know my story, siwenze komo struggle. Teka chidilo kamfeda didi mukwando. Sunga nitipe, feva ibwe la tapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family marriage nchito vonse supa. Nidi api simi makiari nga pamaruma. Nina badwila kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufu na kwenda kansi mbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fire ukese na wano vete tine kumisha. Bashi ya makale mampara. Ngole fire ukese na lupano vete tine kumisha. Teti, teti.
Ngole fire
ukese kunganga.
Mukawe
ukese nifimanga. Love it. Kaya champagne.
Uimisha mchele umfo uvina ndaba tefya na kule fi ah. Ama chushi ya lenga mfike panu. Wimbone fi ah. Uimisha mchele umfo uvina ndaba tefya na kule fi ah. Ama chushi ya lenga mfike panu.
Mbelele
Mbele jambaku mbari. Mbele jila nshaka wine. Mbele jila ngala chula fene. Mbele jambaku mbari.
Kona my family member. No weapon formed against me. Back to the sender. Gadrimu yako nkodi wono nkala fedia. Jenga pedi na pepa nza kucha ya lecture. Chinatulika kudara sunga kwa nisomenda. Ngati suma sekela mo sensa danger. Bakumbusha kato mkai paeresa. Nina jarisika kudara unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Munizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvera chintinya. Chilabushiku yesu anipimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole fire
kunganga.
Mukawe
ukese nifimanga. Love it. Kaya champagne.
Ngole fire
kunganga.
Mukawe
ukese nifimanga. Love it. Kaya champagne.
Kakao stars. Rotham Logistics. Mchemwa Mkazanda. Kupara CB. Wise man Chadi Young. Standard man I see. Sweet people. Sparks mining. Niko Jiku Mkonga. Chauta one. Mr. Marcus Paso Wiz. Uncle Rich Rich. Koshia.
Download music at DenHouseNavier.com.
Mosquitema Chirundu. Edo Rekasho.